it's your girl Gatu. Shuko. Friends, I'm on. Ilikuwa muda bado, cause I couldn't run away from my shadow. Mungu mkubwa baba, I know. Yeah. Kila napogati za kichaka, nkiwapa hai wawiri watatu wananitaka. Yes, they are truly stubby. Maneno ya utaka kichu chango ndiyo dustbin. I guess ungetaka kusikia na chanambia, angenonga gari eti kisa mina mfutia. Puan taramera, hata wahindi wame imba sana taramera. Staki tararira, woo, zinani kera. Kiwa piga chini wana panda na asira, why? It doesn't matter. Na hawa wengine waga na cheka na wanadhani nazishobokea sana fimbo zao. Guess what, wate nazijua siri zao. Wananonga mimi zote wanazopewa makwao.
Mr. Yeah. Tararira
so stubborn, nilo wakata, siyo pesa. And now because I'm a star, ila ukiwende kezo takuta wengi ficha. I don't know why, kama kuna huyu mwingine ananiganda mimi wala ye hataki wengine. Wakati mi napiga naye story zingine, anapo hadithia wenzake anasema vingine. Just ili mradi nionekane demu wake, tabia zingine kaza wanawake. Kata tararila ndiyo zake, kwa this time mi nitampa vidonge vyake. Kawangandira na tararira, chelewi kuwaribu mazingira, ila kantisha na mawiki wao. Kumbe so zake mwenyewe kachukua na kaila kwao.
Mr.